Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kwa dukurikira kuri internet turi live kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbayikaze mu kiganiro muri saka.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Komisiyo ishinzwe kugenzura itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ariyo Sense kuri uyu wa mbere yategetse ko indirimbo 33 ziciwe mu gihugu. Iyi komisiyo yasabye ibitangazamakuru mu Burundi kudakina izi ndirimbo ivuga ko zirimo amagambo y'urukozasoni. Zirimo indirimbo 7 z'abahanzi b'abanyarwanda. Mu mwaka w'2020 wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umuco mu Rwanda Edouard Bamporiki nawe yigeze kugaragaza icyifuzo cy'uko hashyirwaho urwego rukumira indirimbo z'ibishe gucurangwa mu bitangazamakuru. Umwanzuro uhagarika izi ndirimbo gucurangwa mu Burundi wahagaritswe watangajwe na ambasaderi Vestine Nahimana ukuriye Sense muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ikiganiro muri sanga cyanone turagaruka kuri iki cyemezo cya leta y'u Burundi n'ingaruka gishobora kugira ku bahanzi mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri studio uyu munsi twagombaga kuba turi kumwe n'umuhanzi wamaze kubaka izina mu karere k'ibiyaga bigari Jean-Pierre Nimbona uzwi cyane nka Kidumu, ariko turacyagerageza kumufatisha mu buhanga bw'ibyuma. Telefoni turimo kumuhamagaraho ntabwo arimo kuyifata, ariko aho tumubonera araza kuza kugira ngo tuganire. Turi kumwe kandi na Bwana Alexi Muyoboke, uyu nawe yamaze kubaka izina mu guharanira inyungu z'abahanzi, akaba n'umujyanama w'abahanzi benshi mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana Alexi Muyoboke, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane David.
Urakoze nawe kutubonera akanya kugira ngo tuganire. Twari twifuje kandi kuba turi kumwe n'ubuyobozi bwa Sense kugira ngo tumenye impamvu bahereyeho bafata iki cyemezo, ariko abo twagerageje kuvugisha batubwiye ko batabona umwanya uyu munsi. Ariko dufite Ijwi rya ambasaderi Vestine Nahimana atangaza icyemezo cyo guca izo ndirimbo 33, icyemezo yatangaje ku munsi wa mbere. Reka twumve.
Harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke, twibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo yo kuzihagarika guhera kuri ino tariki nyene igenekerezo ya 24 ukwezi kwa kane 2023. Izo nazo zikaba arizi zikurikira: iya mbere araryoshe, mpamagara, umunyuka, nyashi, ikinyafu, hindukira, ikigori, body by the one, the fizzle, nyaranja, akadaje, inzoga ni baby, Naga do Natasha Akadaje do Alvin Smith Akinyuma Hange do Faberov Maibud Suguma Kiungo Kuzine Ndimunyishu Legend Abagabo barajimbwa zikishura Ndarongowe Fatingidi Ubuki Mako Umunoho Umudodo Ibisusu Claude Fitzvila Izo ndirimbo ko tumeje kuzivuga ikinyamakuru kizihenda kigasubira kuzicisha ko aho gikorera nkizovuge ngo nticabimenye ikino gihe yarashize mu karangamutima kayo imbere ibiganiro
uwo yari ambasaderi Vestine Nahimana n'umuyobozi wa komisiyo ishinzwe kugenzura itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi atangaza cyangwa se agaragaza indirimbo 36 ziciwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse anaburira ibitangazamakuru muri icyo gihugu kudakina izo ndirimbo avuga ko zirimo amagambo y'urukozasoni narimbi babwiye mu kanya ko twari twifuje kuba turi kumwe n'ubuyobozi bwa CNC ariko ntabwo twashoboye kubabona nanone turimo turagerageza ko twabona bwana Jean-Pierre Nimbona uzwi cyane nka Kidumu wakoze izina mu muziki mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe ariko ku munota wa nyuma telefoni ye ntabwo arimo kuyifata nabwiye ko turi kumwe na bwana Alexis Muyoboke nawe wamaze kubaka izina mu guharanira inyungu z'abahanzi mu Rwanda ndetse no mujyanama w'abahanzi benshi bwana Alexis Muyoboke kuri urutonde rw'indirimbo 36 harimo n'indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda harizo wabonyemo wagerageza mu magambo make ukazibwira abakurikije ijwi rya Amerika
ano urakoze ebi ngira ngo ndirimbo nazibonyemo za kinyafuzi za dos melodi harimo n'izindi yafatanyije n'abarundi nazumvise zirimo
yego
nazumvise kabisa ko hariyo baba
harimo iza Bruce Melody harimo Davis D harimo Janoki Zigenza n'abandi abo nabahanzi b'abanyarwanda umuntu yakwibaza wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi umuziki muri ako karere k'ibiyaga bigari iki cyemezo nk'iki gifashwe na leta cyagutunguye cyangwa se wowe urabikivuga iki
ntabwo navuga ko gitamizwe cyantunguye kuko mbere yuko nyemera neza mbere yuko zihagarikwa ndetse bakabwira n'ibinyamakuru ko zidakwiye kongera gukinwa sinzi haba harabayeho kubanza kwigisha kubabwira urabona muri iki gihe aba bajeni cyangwa aba bahanzi bariho barimo bakora imiziki rimwe na rimwe bakora imiziki bagendana n'ibyo babona biri hano ku isi uko abanyamerika babigenza uko abanyamerika bashobora kwiretinga nabo ugasanga habayemo ikintu gisa nk'aho bataye umuco kandi kuko nibyo kuko agahugu n'umuco wako njye naza kuvuga cyane cyane ku Rwanda abanyarwanda nk'umunyarwanda wenda n'ubwo hari byinshi tuburiho n'u Burundi muziki ntabwo ko ari ururimi ruvugwa na buri muntu wese ariko uburyo igihangano gisobanurwa na nyiracyo niba yaririmbye akavuga ati kinyafu aba akwiye kubisobanura ndetse abantu bakabita twonko yabisobanuye nibaza neza ko ryo ikintu cyabanza none iki nanone no kugira ngo abantu bahanze babanze bigishwe ngira ngo no mu bihumbi bibiri ngira ngo na 2020 cyangwa na 2021 minisiteri y'umuco hano ibivugaho icyo twasabye mbere no kubanza bakigishwa hakajyaho n'akanama hariba izo ndirimbo z'abahanzi bahanzi bagiye gusohora n'iyo ndirimbo agiye kuyisohora abantu baza gukosoramo na rwa rurimi rw'ikinyarwanda agiye gukoresha urabona abatransletinga bakora mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu rundi rurimi kugira ngo abishyire mu kinyarwanda ugasanga byagenze uko nguko ntabwo birimo bihura neza ariko nanone niyo waba bazikora ntitwirengagize umuco wacu kuko umuco wacu nigeze rwo rurimi rwacu nibyo itegeko nshinga ryacu ko byose biva ku muco wacu
Waruvuze ko byinshi uru rubyiruko abahanzi bashya bagerageza kubikura mu byo babona mu bihugu byateye imbere cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko se ku bijyanye nabo abo bahanzi bahangira abo nakwita abantu bakonsuminga bakira izo ndirimbo bo ku giti cyabo mubona hari icyo bibatwara?
Birenze batwara cyane, kuko indirimbo bavuga z'ibishego urabona ko byabaye nk'aho bifashe indi ntera muri iki gihe twarimo cya Covid kirangiye. Inziraguzo ndirimbo hagati ya 2023 na 2023 niho wazireba cyane zari zi. Rero nubwo zirahagarikwa kuri radiyo, mbere navugaga nti hakeneye ubukangurambaga buremereye ku baritiste, abaritiste abaribo bose, ko nushushanya nabasha gushushanya bagasobanura ukundi n'uvuga umuvugo. Rero ubwo bukangurambaga mvuga cyangwa kuganira akabanza akaba ibiganiro bakababwira kubasobanurira aho hose niho biva. Impamvu rero ni iyihe, nubwo bazagarira kuri radiyo no ku mateleviziyo, ariko bafite YouTube channel zabo aho biributse, kandi abona ko umuvuduko w'iterambere waroroshye ubu ngubu. None aha ngaha urajya kuri YouTube iyo ndirimbo uraza kuyisangaho. Nuko umuyobozi w'ambasada azikina uko abivuze abisobanuye, avuga ati n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo azazikina azahura n'ingorane, ntabwo bivuze yuko bataza kuzumva, baraza kuzumva, baze no kuzireba no ku YouTube channel yabo cyangwa n'ahandi bashobora kuba platform bakoreraho. Rero icya mbere ni kubanza kwigisha, gukora ubukangurambaga bakababwira bati ibi bintu nyamuneka umuco wacu ni uku nguku, ni ukugenda, kuko urabona imico ya rivanze ku buryo n'abahanzi nabo nk'uko urabona ko amakuru yose niho ari, n'utarigeze ayibona utarayumvise wiyuka asajya kuri YouTube kuyireba. Urumva rero ko hakaba yabaze ubukangurambaga bakabanza akabimenya, ari nabyo nanavuga cyangwa twanavuzeho twasabye na minisitiri ko twabaze ubukangurambaga bakababwira n'ikinyarwanda bakoresha, bakabanza bakegera n'abazi ikinyarwanda neza, ari bari ikinyarwanda agiye kuririmba, kuko bajya gusambasa kompreni z'abahanzi bariho none aha ngaha. Baravuga ati niba indirimbo za Beyonce za umuhanzi uri hano cyangwa nde indirimbo zabo zirimo amagambo akakaye zikaba zirimo gukinwa kuri televiziyo na radiyo hano mu gihugu,
cyangwa Lil Wayne
cyangwa ni benshi baririmba amagambo usanga amagambo abakakaye avuga n'ibishego nyine ko babivuze. Ese nuko baririmba mu Cyongereza, ese bidozo zabo ko noneho zigaragara n'amaso ko birimo gucaho, ugasanga ikibazo nicyo barimo bibaza. Noneho izacu twebwe tuzagaruka bizitseho hano ushobora kureba indirimbo ya Lil Wayne cyangwa ya Kanye West cyangwa iy'undi uwo ari wese w'Umunyamerika cyangwa w'ikindi gihugu. So ugasanga rero haramuye confusion kubera ko ntabwo bamenya ese ko ikizi zacu ari zo barebye ko icyo barebye izabo banyamahanga zikomeza gucaho, kugira ngo ntabwo ari indirimbo z'inyarwanda cyangwa indirimbo zica ku mateleviziyo n'amaradiyo hano mu gihugu cyangwa mu gihugu cy'u Burundi.
Hanyuma se nkamwe nk'abantu muba muharanira cyangwa se murengera izo nyungu z'abahanzi, kenshi mubabera abajyanama iyo barimo bandika izo ndirimbo, sinzi niba babanza kubagezaho umushinga wazo mbere y'uko bajya muri studio kuzitegura, icyo gihe umwe mubagira izihe na?
Icya mbere uri umuhanzi iyo agiye guhanga igihangano cyose natangiye kuvuga niba icyo gusobanurira icyo ashaka kuvuga icyangaha, urumva? Kuko niba meradahagaze akavuga ati uzagukubita ikinyafu, ikinyafu ni ijambo risanzwe rihari, ni umunyafu ni ibisanzwe, urumva? Ajya gusobanura rero agusobanurira kugira ngo igihe bari detinga izo ndirimbo nicaranye na bamwe mu bahanzi amuse yasobanurira bumva ntacyo bitwaye ngiye ku giti cyanjye, ariko cyane cyane nenge kubabwira ndavuga nijya no guhanga nujya no gukora video jyabanza wibuke ko uri umunyarwanda ufite indangagaciro nk'umunyarwanda mbere yuko utekereza yuko ugiye kujya muri Amerika. Nugenda ufite indangagaciro y'umunyarwanda bazakwakira, kuko ugiye kumva ikintu gishyashya gitandukanye n'ibyo iwabo babonaga, ariko nugenda ufite umunyamerika ntabwo uzaba ugiye kubakomveka kubera ko urashaka kwifanisha nabo kandi abarimo, ahubwo genda yaba ari ikinyarwanda avuze kugira ngo kubasobanurira, yaba ari ibi byose ni ibintu ngerageza cyangwa n'abandi bose bumva icyo umuco wacu uvuze kugira ngo tugerageze kubasobanurira, kuko turabasobanurira hari ababifite mu nshingano bagomba kubanza bakabikora. Icyambere no kubanza kumugira inama ngo mu ndirimbo igiye gusohora ndumva njye ntayo mvuga banza uyisobanurire, sometimes usanga hari n'abandi bandikirwa sinzi niko kumvicha sa kuvuga wasanga yandikira indirimbo n'undi muntu runaka wo yaje araririmba ariko no wayanditse nabaza gusobanura bigereza kenshi ndiye kugitse cyane ndabibaza ndabisobanuza kugira ngo umuhanzi ntasohore indirimbo imeze gutyo rero ko tubona indirimbo wakoze n'indirimbo zidakwiye kongera gukenwa rimwe na rimwe sinkamwe yuko n'aba bahanzi baba bahamagawe kugira ngo babanze basobanure ibyo ngendo bivuga ndetse abantu baba bashobora ko bajya ku mamedia babisobanure bavuga ati indirimbo yanjye isobanura ibi ngibi nashaka kuvuga iki ngiki twebwe ntitwitaba igihangano cy'umuhanzi kuko rimwe na rimwe dushobora gusanga twibeshye kuko kwibeshya bibaho
ariko kenshi nyirano nk'uko wari ubivuze abahanzi bagira izo ntege nkeya zo kudasobanurira ababumviriza icyo babahereyeho bahanga indirimbo runaka cyangwa se bakoresha amagambo runaka ariko nanone mu muziki nk'uko bakunze kubivuga mu cyongereza it's abstract si ngombwa ko abantu benshi babikora baziga ntago bashaka kuvuga kuri nyako kandi benshi bakavuga ko ari byo bituma n'umuziki uryoha icyo gihe kubihuza n'umuco ntibigora
ibyo byo kugira na gusobanura ngo burya umuhanzi ajye gusobanura igihangano cye reka tujye tugifata nk'uko yagize usobanuriye ndabona nk'urugero igihe turi mu nama n'uwahoze ari state minister ari gusobanurira umuhanzi yaragutse aramubaza ati ese reka turebe indirimbo za kera yitwa mama munyana izi ni wibuka
yego
ari we ugenewe kuyidusobanurira urumva ko umva ibyabwaga abwite nanjye ngo umugenzi wigendera ameze nka runaka na runaka yashaka kuvuga iki yasabaga iki yanasanga rero ibyo byose ni ukwereka ariko uhamagaye nyakwigendera Sebanani Imana ariko udashira kuko yaratabarutse yashobora gusobanura akubwira ati nashaka kuvuga iki bamwe yanamubwira ngo ibi ni ibyo ni byo tugerageze n'abahanzi ubwabo nabo tugerageze tubabwire naze asobanure nabo yasobanure indirimbo ye ari igihe kimwe nk'imanagezi abandi boyizi bari bafite indirimbo yitwa petito faraho umwe yavugaga ngo nakubona nkazura umugara urumva uza asking him naramubazaga se kuki umuntu azura umugara gute umuntu agira umugara umugara kugirwa n'intare n'izindi nyamaswa urumva aribyo tujya kuvuga umugara ko ari wa wundi wo ku mutwe atuwe niwe navugaga urumva atumugara wanjye mbonye ndawukara urumugara ashaka gusobanurira icyo ashaka kuvuga ntabwo wamuhakanye kubera ko ntabwo ari wacyanditse cyangwa wakivuze ariko nanone bitavuze ko n'amavidewo yabo amwe twagiye tuyamagana babaga bakora abahanzi bamwe bamwe ugasanga yakoze videwo kuko ikugaragariza ko ari urukozi wasoni rimwe rimwe tukabanza kugira ngo hari wigeze kubikora baduhamagara no muri minisiteri y'umuco ngezeyo ndabimubwira ndavuga ibi ngibi ntabwo nemeranya nawe n'ubundi n'ubwo uri umwanditsi ntabwo tubyemeranye ariko nanone ndasubira kuri rya jambo habanza ubukangurambaga kugira ngo umuhanzi abanze amenye we nk'umwanditsi urebwa n'abantu benshi kugira ngo abantu benshi ataza gutandukira umuco rero kuko tutuma dukurikira ibyo abanyamerika batwereka cyangwa abangereza n'abandi
Alex Muyoboke ni umwe mu bantu bamaze kubaka izina mu Rwanda ahanini mu bijyanye no guharanira inyungu z'abahanzi akaba n'umujyanama w'abahanzi benshi turacyari kumwe kuri telefoni nanone mbibutsa ko twagerageje gushakisha urwego sense mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo rugire icyo rutubwira ku bijyanye n'iki cyemezo bafashe ndetse umuhanzi Jean-Pierre Nimbona ariwe uzwi cyane nka Kidumu yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro ariko dukomeje kugerageza telefoni ye ku munota wa nyuma ntabwo irimo kwitaba kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi bifuza kugira icyo bavuga kuri iki cyemezo cyafashwe ahanini ku ngaruka gishobora kugira ku bahanzi ndetse n'uruganda rwa muzika mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere kuri Idrissa Bakungu wirwe neza
Mire neza murakoze.
Yego uri he?
Mire hano Kigali mu Rwanda. Mire hano Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyane.
Uko hoga mu kibazo duke yamfite n'inama nashaka guha kuri abo bahanzi. Ni ukuvuga ngo abo bahanzi nyine ni barumuna bacu, ni bakuru bacu. Ndabisabira ko bahindura inyito y'ibihangano byabo. Ndabisabira ngo bahindure inyito n'ibihangano byabo turabakunda koko ariko bakore ibihangano birimo mesaje ifatika no kureba inyungu za hano bugufi kuba basora mu gihugu ina barasora nyine ibihangano byabo bakabikurikira kuri benshi inama njye mbisabira ni uko bahindura za mesaje atugezeho urabona ifite abana batoya ifite urubyiruko nyine rurimo rurishakisha iyo urumva no ku ishuri abana baririmba za ndirimbo ukabona birabangamye kandi natwe ababyeyi ukabona natwe biratubangamiye koko kandi muri abo babyeyi ndabona ababyeyi harimo abapapa harimo abamama ni ukuvuga ngo bahindure inyito batubabarire bahindure inyito batange mesaje nziza zubaka z'iterambere kandi mbisabira ngo bagire kuraje kandi nkanashimira ko n'i Burundi bakoze icyo gikorwa ni igikorwa cyiza bakoze nabo biba bisomo ko bagomba gutanga mesaje nziza zigera ku bantu bose bo ku isi ntibishinge za mesaje zo muri Amerika cyangwa i Buraya ziriya mesaje nyine zisaba mu Buraya barebe ko
urakoze Idrissa Bakungu reka dufate na Jean d'Amour kwihangana wiriwe neza
wiriwe neza
ego uri he
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo igitekerezo
ngiye igitekerezo cyane ndagitanga ngendeye ku murimo ku mwuga nkora
kora uwo mwuga
ndi umurezi mbere na mbere ndabanza kubasangira ka experience gato mbere y'uko ngira icyo mvuga ngiye nari ndi kwigisha abana hanyuma mubona hari icyo bita ngo motivational skills ushobora kwigisha abana hanyuma nsaba abana ko wenda bangira akaririmbo bandirimbire umwana yaraje akigera imbere mbona
uri umurezi bagerageza niyo motivational skills uyisobanurira abakurikije ijwi rya Amerika ntabwo ariko bose bumva icyo ushaka kuvuga
ni uburyo buki bwo gushyira abana mu buryo bwiza bwo kwiga bakishima ubashishikariza nyine mbese kugira ngo ryasomo ugiye kwigisha baze kuryumva neza ni tekinike ushobora gukoresha kugira ngo umwana ye kurangara ukabanza ukabaha urubuga bagasobanura cyangwa se bakavuga ibyo bumva bashaka hanyuma wowe ukaza guca muri iyo nzira ujya kwinjira muri rya somo ryawe hanyuma ndavuga ati ninde waza akaririmba akaririmbo araza umwana ahita azamura gutya agakabutura yarakara agakobwa mbona atangiye kubyina azunguza ikibuno inyuma avuga ngo akinyuma aririmba akaririmba icyo rero cyaje kunyereka iki nuko abahanzi ni byiza cyane ko dufite wenda n'uyu mujyanama w'abahanzi Alex Niyoboke twasabaga ko burya ntibakajye bumva ko ibyo bahanga ari abantu bakuru gusa bakurikira bajye banibuka ko urubyiruko rw'iki gihe abana batoya b'iki gihe nabo bakurikira ibyo biganiro cyangwa se izo ndirimbo bagenda bahanga kuko uyu munsi amateleviziyo yose radiyo zose akenshi uyu munsi basigaye bacuruza bitewe n'izo n'ayo mavidewo atari meza cyangwa se ku ruhande rwabo ni meza kuko niyo abacururiza uyu munsi niba urugero rwe ntangiye kuba ifite YouTube channel ishobora kuba ivuga ku bintu bishobora kugira umumaro mu bantu urugero ubu wenda mfite YouTube channel yanjye ivuga ku by'uburezi ugasanga ifite abasubscribers bakeya cyangwa se abaviewers bakeya ariko ugasanga wa muntu uri gushyiraho ibintu by'urukozasoni afite apibrike ni ibi rero bishatse kuvuga iki abahanzi icyo twabasaba ni uko mu kujya gusohora indirimbo cyangwa se amashusho bazajya banatekereza yuko n'abana batoya uyu munsi dufite bari mowa intelekitu cyangwa se basobanukiwe cyane muri ubwo buryo ku buryo na za ndirimbo bazireba icyo twasaba rero nka leta
ariko se nanone yegura urumurezi ariko nk'uko ubivuga aba bana batoya birirwa kuri za TikTok birirwa kuri za YouTube ibyo muri bo kubuza abahanzi b'abanyarwanda barabibona ahandi
njyewe rero wenda igikorwa cy'u Burundi kuko no mu Rwanda rega bino bintu byigeze gushaka gukorwa muri 2020 icyo kintu baba bigeze kukigana bavuga ngo wenda batangire kujya bavuza indirimbo ariko ugahita wibaza ngo ama social media za platform hirya no hino ko za YouTube na za hehe hose n'ubundi twira nabo twavuga ngo ntibabisohore n'ubundi babisohore bakabishya kuri za channel zabo n'ubundi siri byazajya bigaragara ahubwo icyo twasaba wenda nka leta nuko ubundi hari ibihugu tugiye tuzi neza ko bashyiraho imirongo ngenderwaho nibyo ubujya je igena mu Rwanda gashire imirongo ngenderwa bavuga ati ibi bintu ni byemewe kujya muri society niyo kintu kigiye kuri YouTube channel kikaba gifite izo ngaruka zo kuba zica public ese cyo kwibaza uyu munsi niba ibyo bintu abana b'iki gihe urasanga umwana w'imyaka 15 atangiye kwishora mu bintu by'ubusambanyi ugasanga yari kuye yari kuri bya bintu byose yirirwa areba ku ma YouTube rero icyo nasanga wenda na leta hano nuko sitere gusaba hanze gusa okay abahanzi nabo ni tubateye inyungu kuko nabo nibwo buryo bwo gucuruza bafite uyu munsi kandi twese tuba turi gushaka amafaranga rero
urakoze cyane umbabarire akanya ni gatoya kandi dufite abantu benshi kuri telefone ariko ibitekerezo byawe birumvikanye ndaza gusaba bwana Muyoboke agira icyo abivugaho ariko reka dufate undi wanyuma nyuma mpe ijambo Muyoboke agiregize kugira icyo avuga ku byo murimo kwibaza Suleiman wirwe neza
Ndiyo mahoro
uri hehe
Ndiyo mere mba mukuru na mba mukuru mba muhinga
Muhinga ikibazo igitekerezo telefoni yawe wayikura kuri speaker kugira ngo twumve neza yiyegereza uranyumva
ikibazo ufite
yego
nuko tugatubwira cyane n'atwe cyane dukora mu masudare extrema atanga atanaza ibintu by'imirimbo amatumaze kubona yuko yani kibu cyafashe inyingo yuko byagarika indirimbo zimwe zinyuranye n'akaranda k'igihugu cy'u Burundi
ndibaza ko Suleiman ambabarire nubwo twumvise ko akora umwuga ujyanye no gutunganya indirimbo ariko ntabwo twamwumvaga neza ku buryo butworohera kumva icyo ashaka kuvuga ariko bwana Alexi Muyoboke kuri ibibazo bibiri hari uwagarutse ku kijyanye nuko abahanzi bakwiye guhindura uburyo baha inyito ibihangano byabo ikibazo kiri mu nyito cyangwa se kiri no mu lyrics yose
content ntabwo ari title y'indirimbo content y'indirimbo ibiri mu ndirimbo ibyo mbona ahubwo twashingira aho tureba ndamwumva nawe kuko nibyo bavuze mu matete y'indirimbo bagiye bavuga ushobora kumva ari n'amagambo meza ariko watwinjira mu ndirimbo nawe ugasanga harimo ako kabazo rero navugaga wenda ko umurezi wari umaze kuvuga mu kanya nibyo ari bintu bivuga kuva mbere hakwiriye ikintu nakwita ubukangurambaga abona abahanzi bafite urugaga babarizwamo yaba ari abacu yaba ari mu Burundi batabanza bakaganirizwa first of all umuco uvuga iki n'ubuhanzi bwabo kugira ngo abanze babyumve ubugara njye ntabwo mbona ko guhagarika indirimbo ari cyo kiri kibirangije bazagaritse ariko nusanga urubyiruko rw'uyu munsi rwinshi ntabwo ikireba na televiziyo bareba usanga bareba amateleviziyo ayagezweho acuranga indirimbo cyangwa bari ku mayoutube bari ku masosho mediya ariko barimo kurebera izo ndirimbo n'ayo amatiktok ibyo byose yavugaga nusanga bica ariko mbere na mbere nk'uko urebye i Burayi cyangwa muri Amerika aho ngaho huri usanga umwana kugira ngo afungure YouTube channel ye ashyireho ibintu cyangwa birebe usanga nawe ubwo yarakuze avuga ati imyaka yari bwanjye kuko nareba bino bintu kugira ngo ibyo urabizi kuri hari aho ngaho bigatangira nanone aho kugisha n'aba bahanzi rero ku ndirimbo zabo nanone aho kuvuga ngo urazibaniza niba ujya gukina kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ariko wibagiwe yuko hari ya mirongo barebaho kwigishwa rero mbere na mbere bakabanza na rwa rubyiruko na rwo rukabanza rukamenya yuko badakwiye no kujya ubu mwana utarageza imyaka uri handi ari utarageza igihe cyo kureba izo ndirimbo cyangwa kumva ayo magambo akaba abizi nawe kwikora ko ari ikintu kiba ari icyaha bagakora abizi bari no mu miryango aho abana bacu bakurira ariko cyane cyane nasubiye ko ku bahanzi n'abahanzi nabo bakabanza bakamenya bati igihugu cyacu kirimo ni iki umuco uvuga iki kuri ibi ese iri jambo ryo kuvuga ko njye kurireza n'abana banjye ntibazabikuriraho wenda abana be bazakora atari n'abahanzi ibyo akabanza akabimenya ariko nanone ku ruhande bwo kuba muri ngo barazibaninze rwose sinemeranya nabo kuko n'ubundi zimaze usanga zimaze imyaka itatu zimaze imyaka ni na nyinshi ugiye no kureba uko zimwe nkana yavuze mirongo itatu na zimwe ariko bakagerageza byibuze kubanza kuganira n'abatisite bakabanza bakavuga ati ibindi ibihangano byanjye mukora mubikora muri ubu buryo kuko umuco wacu niyo karanga yacu
Hanyuma uyu murezi nanone yaravuze ku kintu kijyanye n'uko leta ikwiye gushyiraho imirongo ngenderwaho ku bijyanye n'indirimbo zisohoka kugira ngo barwanye izo ndirimbo z'ibishegu ndetse n'amagambo y'urukozasoni. Mu 2022 nabikomojeho Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Umuco mu Rwanda yagaragaje ikifuzo cy'uko hashyirwaho urwego rukumira indirimbo z'ibishegu gucurangwa mu bitangazamakuru. Icyo kintu kigeze kigerwaho?
Ntabwo nakimoje ndetse ariko cyaragiyeho twarabimenye ufite ko n'umutwe wacu ubwawo wowe nk'umuntu w'umunyarwanda numva yuko bitanakwiye gusa byari bikwiye ku rwego mbere y'uko bijyaho rutwanze tukabigisha nk'ikinoze mvuga n'abantu barikisi ntitugahure nabo mu gihe runaka.
Uranyumva Alex?
Ndakumva nabo urwego ntabwo rwamenya ko rwagiyeho bari muri porosesi yo kubikora ariko nanone rero kuvuga ngo aba bahanzi babanze bigishwe babanze bamenye ese iyo ndirimbo n'imishora irangiza iki sosiyete nyarwanda ntibikore kubera ko ubonye hari ababikunze ku mayoutube cyane cyangwa n'ahandi ibyo nicyo numva ngiye bari kumaza guheraho ejo mba ndi bayafite ijambo ryo kuvuga ngo izi ndirimbo zigende gusa mujye mukora ibihangano bimeze gutya.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Biraronderwa Renova, uranyumva neza? Uri hehe?
Muri Kenya, muri Nairobi.
Gerageza ugabanye uwo muziki ukuriye inyuma.
Ni kuvuga ikintu nanjye nashaka gushyikiriza kuri iki kiganiro. Nuko boshyiraho namba ni sosiyete bakayishinga mbere y'uko indirimbo umuhanzi aza kuyishyira hanze ikabanza guca mu iyo sosiyete ikigwa bakaraba yuko ayo magambo yaririmbye ashobora kwemererwa yuko indirimbo imara kuza gushyirwa kuri yutigama barakuza kugaragara mu mastudio.
Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Reka dufate na Jamal Wirwe. Jamal uranyuva? Jamal uranyuva? Jamal ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko bwana Muyoboke Renova i Nairobi muri Kenya nawe yaravuze ngo mbere yuko umuhanzi runaka indirimbo ye ijya hanze hakabaye hakwiye kujyaho urwego rubanza gukora vetting cyangwa se kumviriza iyo ndirimbo kumenya niba koko ari indirimbo ikeneye kujya hanze sosiyete ikaba yakira. Ibyo bintu mubona byoroshye cyangwa se hari n'abashobora kuvuga ko icyo gihe harimo ukubangamira ubwisanzure bwo guhanga? Icyo wakivuga
iki? Ibyo rwose aho bemeranya nawe aho barimo kubangamira ubwisanzure bwo guhanga igihe cyose umuhanzi ashobora kuba afite indirimbo ye ashaka gushyira hanze hanyuma cyangwa indirimbo zisohoka rero mu cyumweru hasohoka indirimbo zigera kuri 30 cyangwa 30 ese ko ako kanama kajya gahora kicara umuhanzi utwara byuka mu gitondo akajya muri sitasiyo amufata akabyuka akandika akajya muri studio indirimbo zikaba yasohotse. Ntabwo rero iki gihe cyose bawaje uvuga ngo ugiye kujyayo ahubwo ntekereza neza yuko ahubwo babanje kubanza kwigishwa kubanza nkuko nagiye mbishyiraho nicyo kintu ndeba ariko uvuze ngo indirimbo ngo umuhanzi ufite gusorirwa dufite amahanzi barenga ibihumbi bingahe ubu none ahangaha ubu mbona hano mu gihugu sibonye ibyo gusora indirimbo yose ko byakunda ko yajya indirimbo ayitanga ahubwo nabivuge niba yamaze kwigishwa yamaze kumwereka byose we yaje gukora indirimbo nibaza ko ayikorana n'umutima umwe nk'umunyarwanda akavuga ati ikindi indirimbo ngiye gukora kayikore muri ubu buryo butarimo icyo gishegu butarimo kwandagaza umuntu runaka cyangwa undi ahubwo akabikora afite wa mutimanama we umubwiwe ko ari munyarwanda ugomba gukora igihangano kigiye kugenerwa abumva urwo rurimi rwose arimo kuririmbamo.
Ariko nanone umuntu agerageje kwishyira mu mwanya w'abahanzi nkuko wari ubivuze abantu benshi ntago bagikurikira amaradiyo cyangwa se amateleviziyo uburyo bworoshye cyane abantu basigaye bakonsuminga cyangwa se babonamo amakuru ni uburyo bw'imbuga nkoranyambaga ziriho ubu ngubu YouTube, TikTok, Instagram n'ahandi. Nanone ukagaruka kubijyanye n'ubushobozi n'uburyo abo bahanzi bo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bafite benshi ubuhanzi ntacyo bakuramo. Aho bakura amaramuko benshi ni kuri ayo ma views yo kuri za YouTube, yo kuri za TikTok, hanyuma bakaba bakuramo udufaranga dukeya. Kandi kugira ngo ibyo nabyo bigereho ni ugusohora ikintu gihitinga ku buryo kiba viral, abantu bakaba bagikurikira bakakireba ku buryo bworoshye cyane. Icyo giye guhuza umuco nanone ubukene, ubuzima biroroshye.
Aho ntabwo rwenda turi kubonanye nawe. Indirimbo kuba nziza ntabwo uko kwishyize n'igishego, ibyo rwose ntabwo zarabyemera n'abandi bahanzi banabyumve. Indirimbo kuba nziza mu buryo yanditse imelodi yayo wicaye nk'umuhanzi uzifite ubwo bushobozi, kuko indirimbo zagiye ziryoha cyane zinatarukaho cyangwa abantu bazita zakarahanyize ntabwo zabaga ari igishego. N'ubundi indirimbo zihari zagiye zibimanuka na mbere. None nasubira kuri YouTube, ama YouTube bari bakoresha none aza hano ama social platforms ariho kuba ukora ikintu cyiza ntabwo bigukuraho yuko utari wabonye byose, ahubwo ubikora gute? Content yawe niyo urimo gutanga, urimo guhereza abantu nibyo kubikora, kuko nubireba none aha ngaha ibirimo bitrendinga none aha ngaha nibyo bindi birimo gusebanya, birimo kuvuga utera ugomba kuretera inkuru kugira ngo abantu bagukurikire babyumve. Ariko ibyo ngibyo bibwira bamwe n'ababikora nubwo ni byinshi bizagera ibi birangire, kubera yuko ntabwo wahorwesha abantu buri munsi cyangwa se ibitari byo kugira ngo ibyo byumvire. Iyo ndirimbo rero ni iki? Uzaririmba igishego uyu munsi ariko ejo ntabwo bazakwata, ariko wicaye ukandika indirimbo nziza ifite amagambo meza abantu barayikunda, ifite melodi nziza wabitekerezeho wicaye ugahanga koko. Rero ntabwo igishego ni cyatuma izo byuzi ziza ari nyinshi, kuko niyo nk'urugero ndavuga urugero rw'indirimbo usanga gafata urugero rw'umuhanzi nka Israel Mbonyi. Noneho hanga hano ureba indirimbo za Israel Mbonyi ntabwo zumvwa n'abakristu gusa, isoko ry'igitaramo bari bonye muri arena ejo bundi nabonye abantu bari bahari, abandi bari ntabwo ari n'abayisilamu barimo n'abatora abakristu bari barimo. Ndavuga urugero rwa ADN cyangwa Medi, indirimbo zabo uburyo nibaza ko Medi ashobora kuba ari uri hejuru muri YouTube. None aha ngaha urebye views afite nka miliyoni za 200 n'ibindi kuri YouTube, total views. Ntabwo rero hari uko bwe ni igishego, oya, nasaba indirimbo nziza abantu bakazikunda bigatuma bakomeza kumukurikira niyo asohoye bakayikunda. Icyo ni cyo nakangurira abahanzi kugira ngo ari cyo babanza barebe bumve yuko kuririmba bazirize ashobora kuba ari nabyo mvuga kuko njye abahanzi ndabizi akenshi hari igihe yicara nk'ikintu yahuye nacyo yabonye cyangwa cyamubayeho agagikoramo indirimbo, ariko abenshi barazirizaga bakera ariko nabibonaga.
Urakoze cyane Bwana Alex Muyoboke. Nibutsa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe n'umurundi Jean Pierre Nimbona uzwi ku izina rya Kidumu, wamenyekanye cyane mu muziki mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse no ku mugabane w'isi hose, ariko telefoni ye ku munota wa nyuma yaje kutunanira ku buryo no kugeza kuri uyu munota tukigerageza kumushakisha ubwo aramutse atwumva yakwitaba telefoni, kuko yari yatwemereye ko aza kuba muri iki kiganiro. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Jamal Mukanya twari tumubuze kuri telefoni, ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko abonetse. Wiriwe Jamal?
Mire neza.
Uri hehe?
Nitwa Gabriel Sirambanje Musoreho gatoya.
Witwa?
Nitwa Gabriel ufite inema merewe mu karere ka Ruhango.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo
cyawe? Ni mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Hanyuma reka mbanze mbashimire kuri iyo topiki mwateguyeho, ariko none igitekerezo cyane kiragira giti ngende umwe mu sipeva we ndi umwe mc navugaga ni Muyoboke yaravuze ngo hari abantu yaratanze urugero rwa ba Debeni, ba Medi, ba Israel Mbonyi, ntibaririmbi ibisego, ariko nituza tukareba neza aba bana bari kuzamuka by'umwihariko mu Rwanda baririmba ibisego, uri gusanga bafite ama views menshi cyane kurusha n'abandi bataririmba ibisego. Ubwo twirengagije ko The Ben na Medi na abantu bagafashe muri matsa batabakunze ariko bano bana bandi bari bindi bishego ubafite abafana. So that mean you could public y'ubwayo nayo igiye mbitegeje mbona nirwa n'icyo gishego kandi abo bahanzi bakizamuka n'abakeneye gucuruza bakeneye kwinjiza kuri za YouTube babashoye ngiye niyo mpamvu gani sinshyigikiye kuba ari icyo gishego. Ariko mbere na mbere mbere yuko hagarika izo ndirimbo z'abo bahanzi mbere yuko tuvuga ngo abo bahanzi baririmba igishego ni havanze higishwe public yumvishwe uburyo ki batagomba gushyigikira icyo gishego kuko njye niba ndi umuhanzi naza gushyira hanze indirimbo wenda icyo gishego kikaza kuba kirimo nabona ko yazamutse yatumbagira hejuru cyane koko nshuti yanjye ndakubwiza ukuri nta kintu kizatuma n'ubundi indi nzashyira hanze uzasangira igishego. Urugero ndaguha urugero rwa David turebe neza David muri uru Rwanda arimo aratumbagira ajya hejuru cyane kandi iyo twitegereje dusanga ari twita umwami w'igishego. Ese ni kuki leta itabona ko cyangwa abo bandi bavuga ko igishego igishego ni danje kuki bo babona ko batagomba kwigisha iyo public kuki batagomba kwigisha iyo public kugira ngo ibashe kuba kinyege.
Urakoze cyane Alex Muyoboke mugiye Jamala kiri kuri telefone wamusubiza
hari icyo nyirango gusoreho wo mu bitsemo tukara mu bitsiye ibyo mvuga rwose wili ko bibona n'umuntu ariko ntabwo service bi wa ariko bituma ame bishego afedyo wa ugiye ku kumwandiriza izina kandi nzi neza yuko mundi bimaririmba ibyo biba bitari atari byo tubona kuko indirimba aririmba ntabwo mpamye ko ari ibishego nk'uko we wari ubivuze
kandi ikindi ntabwo ari mu kiganiro ntabwo twifuza ko twavuga nabi umuntu udahagarariwe mu kiganiro
rero ibyo bivuze gutyo nta handi usa gusanga abantu benshi bavuga ahe bakajya kureba za ndirimba z'uko zikora ariko icyo nagerageza kuvuga kuko abantu babana bafite byinshi nyinshi ntabwo sinjyanza abahanzi bagiye babaho kandi nko twibuke ko nanone hari impamvu mubona biba binini cyane wenda nuko ari izi YouTube zihari social media zihari abantu byoroshye kugira ngo bagende bazigeho ariko nibyo kureba ugafata indirimbo za kera ukagenda uzisesengura nuko wenda muba cyane n'ikinyarwanda kiremereye cyane wowe nk'umuntu utarakoze indirimbo ushobora kwisobanura uko ikameze ariko uramutse wicaye ukavuga utugira kwisesengura ijambo ashaka kuvuga iki ushaka kuvuga iki ushobora gukora amakosa icyo nzavuga rero ni cyangaha ahubwo habeho kwakwigishwa navugaga habeho kwakwigishwa ndetse n'abahanzi ubwabo nibyo gusora izindi bavuga ariko ibindi bintu bigiye gusora reka mbanze abakuru mu bantu bamwe abantu bazi ikinyarwanda yo kuvuga bakuru mbanze ese iri jambo rya ikinyarwanda niba dushyize dukwiye gucyongereza mu gikoloni cyangwa mu kinyarwanda koko nibyo birajyana ibyo rero wenda aba bageni noneho ngaho barimo gukora indirimbo abagezweho muri iyi minsi iki ni ikihe nigiye bona nicyo namubwira nti ntabwo bose ariko babikora ndetse nujye kureba n'abagezweho benshi ntabwo ari ukuvuga ko aribo baririmba izo ndirimbo we nk'uko abivuga oya turaba tubashyize bose muri ka gatebo kamwe kandi wenda hari indirimbo kuko indirimbo zose uriya muyobozi wo mu Burundi bahagaritse bahagaritse indirimbo nkeya paraporo y'indirimbo zose ziba zigezweho.
Ahubwo se watangajwe no kubona indirimbo nka Nyaranja, indirimbo abagabo bararya imbwa zikishyura, Nyaranja ni ya nyakwigendera Christopher Matata, ndetse na abagabo bararya ni ya Leonari ni wo mwungeri, kubona izo ndirimbo za kera cyane ziboneka kuri uru rutonde byagutunguye?
Uvuze indirimbo uko uriya muyobozi wo mu Burundi ambasaderi Christine yabivuze uraza shoke urafite uzagaruka mu ndirimbo dufite muri serivisi kubera yuko ni uko ari umuntu ugenda kwicara asobanura indirimbo itabwo agiye gutera amasamba akimara kuyisobanura amagana amasamba iyo asobanutse kuri byari bitandukanye na byo urumva rero nicyo kibazo dufite kugeza kuri iyi saha ahubwo habeho ko abahanzi bacu nabo kubaza najya gusohora indirimbo wenda niba hari ijambo yagiye mu rurimi akabishyira mu kinyarwanda abanze kujya gusobanuza yumve ko bicitse inyuma niyo ndirimbo naho ubundi
hari n'abashobora kuvuga ko ni ibyahozeho nuko abanyarwanda n'abarundi bahozeho bavugiraga mu migani Alex Muyoboke guma kuri telefoni ku murongo turi kumwe na Mugisha wiriwe neza.
Ndiwe neza.
Uri hehe?
Ni muri Zambia Rusaka niho sanze cyinshi ngandi.
Na mahoro muri Rusaka.
Na mahoro turashimira.
Ikibazo cyawe.
Akishiki sabo misali bitekerezo cy'ikibazo.
Cho mara nimbari kuri bintu ariko baharanira nibanze bamenye kuririmba niki kuririmba no gutanga ubutumwa gutanga message ku bantu niyo nimba umuntu atanga message sinumva ko ari yo message utanga igishego hama ngire icyo yo bijana muri societe cyangwa kugira ngo dufate indi societe kuko nimba ari business nimba ari ubutumwa bakabatanga ubutumwa kwizobye ubutumwa nibwo buzobye kuba ya business kandi nijya kuba business iyo ari bwiza iyo maze gutanga ubutumwa bubi egalima nta kinimba yuko niba ari business kuko nimba hari ibintu bibi ibintu bibi byinshi benshi bakora ibindi business ibintu bibi mugahe business y'ibintu bibi bibi n'amategeko rero nimbira kuririmba kwanza tumenye icyari cyo gutanga message iyo message kandi ni ya ni giki yindura muri society ni giki ije kongereza muri society kitari kihari message yo gutanga niyo twamaze gutahura kuri ibi icyari cyo nimbira ntari bwo ko ubungo waba ibihangano byaba ari biki nimbira nta mu cyo kiri cyari kinyarwanda sandi filimi tusamuye filimi cyumwe nta ishego ndumva bitanga ubutumwa cyangwa ibirangi ari ubutumwa bwiza kuri ku banyagihugu cyangwa kuri rubanda rero ni yaga yuko bitetse kudatahura icyo ari icyo bakora kandi aza kubikora nka business nibyo business nayo ni business badatahura icyo barimo iyo aba batahura icyo barimo nta muntu waza kurinda ibishego ibyo bishego ni ngombwa kuri sosiyete ntacyo kiyongereza ntacyo nimba byongereza amabwiriza ibahindura ibindi ibindi ishyire buri n'ibindi batari ibindi bishego hama na pizi ibi bajya kwatera bonyine baba bari kuri YouTube cyangwa ibiki n'ibindi bakwaye n'abandi batanga ubutumwa bwiza kandi amabwiriza bayafise kandi ibi birimo byari ibintu nyinshi akaba hagahagaritse ibyo namba y'ibintu bitatu na bitatu.
Urakoze cyane Mugisha mu mujyi wa Lusaka mu gihugu cya Zambia. Ubwo nawe mukanya ndaza gusaba Bwana Muyoboke agira icyo avuga kuri ibyo bitekerezo byawe. Kuri telefoni dufite na Innocent Nduwimana wiriwe neza. Innocent wiriwe? Innocent ndumva ari mu rusaku ntabwo turimo kumwumva neza, ariko dufite Jean Paul Nsengimana uraho. Guri hehe?
Turi mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Nanjye natangaga inama kuri izo ndirimbo nini. Numvaga kandi mbona zitari zikwiye gucurangwa kuko zirangiza urubyiruko cyane cyane.
Urakoze nawe kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana Alexi Muyoboke, kuri iki gitekerezo cya Mugisha uri mu mujyi wa Lusaka mu gihugu cya Zambia, asa nk'uvuga ko bamwe mu bacuranzi cyangwa se mu bahanzi bacu aho ngaho basa nk'aho batazi impamvu baririmba, badatahura uruganda barimo, ko bakwiye kwigishwa kugira ngo bamenye urwo ruganda mbere y'uko binjira no muri uwo mwuga. Urabivuga iki?
Ndi mazo kuna ahantu dutandukanye cyane n'ibyo bavuga kuva mbere,
nabwo kwinjira mu ruganda first of all kugira ngo ririme no kuba umunyemana ubure umunyemana ugufite impano ugomba yawe ikurimo uko burya nako impano iravukanwa agarimo wiga mu ishuri usaba kugenda wenda ukamenya notari z'indirimbo n'ibindi ariko impano yo irayivukana cyangwa kuyuka mu gitondo ugafata telefone ukarikodinga ikagenda bikagera kure urumva babonye icuranga ku muhanda ejo tubagusanga uri icyamamara so rero ibyo avuga byemeranya nawe abanze kubaho kwigishwa baba uwo ari wese umuhanzi ajya gusohora indirimbo ajya gushyira hanze indirimbo ye aba azi neza ese koko iyo umuntu agiye kuyikora ndayikora ndikorera abandi mbere na mbere n'abafana ashaka kugira ngo abafana bizamubyare n'inyungu bazanamwishyure akore n'ibindi ubwo rero noneho nk'uko twari twabyumva ukumva ariko ko indirimbo ugiye kuririmba ntabwo ntibyakunze icyo mbwira yaba n'abahanzi yaba kureti bw'indasitiri muri rusange kumenya aho kujyana mu gihe gushyira hanze birafasha icyo sosiyete indimo ese abafana baracyakira gute yesi bararinze indirimbo gusanga urugero rwazikunze santayimuzi n'umuntu arinze indirimbo zabo harimo amaterine yabo barimo gukoresha none aha ngaha iyo bakumiyetinze niba mujye mukurikira indirimbo zabo ni amagambo usanga turi gutanga mu kinyarwanda niba mfite mu cyongereza nari bo batwiyetinze bo ubwabo aho ni ahandi rero ujya gusanga ugasanga twananiwe kubisobanura kubera yuko n'amagambo barimo gukoresha none aha ngaha ntabwo tuyamenyereye ntabwo tuyamenyereye urumva ntabwo tuyazi n'amagambo bo bitwiyetingira bo yazana ku bwiye rwa ruhurirane rw'indimi ugasanga bivuye muri iyo mutwita perezida ubukundi kandi ijambo wizane
urakoze cyane muyoboke kuri telefoni dufite n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika haba kubaho Norbert wiriwe neza
urabo neza byose
ni Rwema
Rwema
ikibazo cyawe
mbere na mbere nandi mbashimire ku icyo kiganiro cy'abahanzi basohora indirimbo ukabona nyine n'izikiye mu mucyo ariko ngashaka kwibaza nubwo bazihagarika iyo bajya kuzihagarika bagendera kuki ikindi cya kabiri ni se iyo bajya kubahagarika indirimbo zabo barebe babwira yuko zitazongera gukinirwa kuri radiyo cyangwa se ibihugu bavukamo nabyo wenda hari ukuntu babibona bakaba bavuga ati tuzihagarika izo ndirimbo gusa nanone gusa nanone buriya ziriya ndirimbo bagakwiye kujya bakorera amashusho bakazikorera amashusho meza amagambo arimo bakabanza bakayacekinga minisiteri y'umuco nayo ikareba ukuntu yabigenza kuko biteje inkeke cyane
urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe imwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho turimo kuganira ku cyemezo cyafashwe na komisiyo ishinzwe kugenzura itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi sense kuri uyu wa mbere yategetse ko indirimbo 36 ziciwe mu gihugu nababwiye tugitangira iki kiganiro ko twari twifuje kuba turi kumwe na Bwana Jean Pierre Nimbona uzwi nka Kidumu uyu ni umuhanzi wamaze kubaka izina mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku mugabane wa Afurika binyujije mu bihangano bye Kidumu twakomeje kumushaka ariko ntitwamubona ariko ku munota wa nyuma amaze kunyandikira Bwana Kidumu twagushatse isaha yose abakunzi b'ijwi rya Amerika bategereje kumva ibitekerezo byawe kuri iki cyemezo ariko nubwo hasigaye iminota 7 gerageza mu magambo make ubanze utubwire mbere na mbere wiriwe neza
ezame bomadije n'umugici n'ishi cyane cyangwa kabisa n'uko je shora pita report nta nimero do na bandi yacu
nta kibazo yego
cyangwa gira mvuge nta kazi nta kamwe kwishi gatafite icyo bita regulation aho kibarabara ndafite police kazi ya traffic hariyo na traffic light kubera ko zishobora kugira ngo bashyire oda ordre ibarabara n'imiziki rero irafite aho baducungira kugira ngo ntiturembere
Kidumu turamubuze kuri telefone ye iracitse ariko nk'uko yari amaze kubitubwira ndetse anasaba imbabazi nuko yari mu myimenyerezo we na bandi yende baza ko barimo gutegura igitaramo twari tumushatse kuri telefone yaraduha akanya gato ariko telefone iraducitse ariko ndabona arimo kunyandikira mu buhanga bw'ibyuma wenda bagerageza bakongera bakamuhamagara ariko bwana Alexi Muyoboke Kidumu asa nuhunga muryawe avuga ko uruganda rwo rwose rufite amategeko arugenga kandi abakora muri urwo ruganda bagomba kuyubahiriza uremeranya nawe
iremeranya nawe rwose yana kwizana nuko natangiye kugira imanza ndetse n'ibihangano ni ariko birasanga mu mico nuko ibyo dukora byose twabihanga twanga mu rurimi rw'amahanga ariko ibihanga uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi ibyo rero ntabwo tugomba kurega ku muco wacu ngo twangize umuco wacu kuko umuco wacu ni twebwe ni wowe wowe munyarwanda cyangwa umurundi ugendera ibyo ndemeranya nawe rwose amaze kwirengaho kugira ngo dukore ibitandukanye kandi gusa nanone kuryama ku muco cyane nyuma gato ntituzakuza kuryama ku muco cyane kuko umuco ugenda uhinduka ibintu bigenda bihinduka kera twambaraga indi nka nanone twambaye amakostime kera twariraga twaritaga uruho urumva nanone duta agasahane umuco ugenda buhoro buhoro uko iterambere rigenda riza ariko tukadivorutika n'ikintu cyiza gishobora gukomeza kigasura wa muco wacu
Kidumu turakuwo wongeye uragarutse dusigaje iminota itatu gusa nagira ngo nguhakanya usoze icyo gitekerezo cyawe hanyuma uje n'icyo uvuga ku byo Muyoboke avuze ko umuco ukura n'abatuye mu bihugu runaka nabo bagomba gukura kugira ngo bakire uburyo umuco nawo ukomeza gukura
yewe umuco ndemera ko ushobora gukura ariko ikura icyo bambara ubusa umuco urashobora gukura ariko turatinya cyane urumva ni ngombwa yuko bitinya kuyoba kuwongera n'amafunzo batangure gushoka abantu batangure kubona site batanze nomero umuco urashobora gukura nyinshi ariko ntiwambare ubusa rero nicyo nari ko ndavuga nta kazi na kamwe mutiki nta na hamwe mutiki mureke umuntu akore ibyo ashaka avuge ibyo ashaka ijana ku ijana hariho bimwe byemerewe n'ibindi bitemerewe rero iwacu sente tuzajya tubikora neza hariho indirimbo ko yakoze ijya mu banyagihugu utaraje neza ukumva ariko uravuga n'ibintu udashobora kumva ibiri kumwe n'abana bawe kuri ibyo byemwe ndashyigikiye yuko uzaraza urwego uturabira hafi uraba hafi bamwe bamwe ntibahongere umuco n'amaguru yabo
Kidumu mu gusoza dusigaje iminota mike cyane ariko uri umuhanzi ubimazemo igihe izi ndirimbo zirimo ibishegu ukurikije uko wagiye utangira umuziki ubona byiyongera cyane muri iki gihe igihe mwatangiraga umuziki byari bimeze gute
urabona ko umuntu adashobora kuryamana n'umugore bigaragara nkuko pisitatiriya ibishegu rero hamwe mu kabare bariko baranyumvaka biravugwa ariko ndubivuga ahandi hoho nakubariye ku ibarabara hariyo amategeko y'ibarabara kubera yuko umuntu atogendesha imodoka uko ashaka no ku ndege zica hejuru burya hariyo amategeko yo gukurikiza kugira ngo indege zigende habe oda mu kirere mu mazi hariyo oda no mu bantu ubwo bantu bajya nawe dufite imico dufite ibiki hariyo bimwe byinjira mu bihugu bimwe n'ibindi bitemerewe mu bindi bihugu nakubariye nta muntu yoja kuryamana n'umugore wiwe abana babona umuco ura ibikunda
Jean Pierre
bifunga kubera yuko warenze akanini
Jean Pierre nimbona Kidumu utubabariye cyane kandi twari twifuje ko twaba turi kumwe nawe igihe kinini cyane ariko ibibazo ntago twashoboye kukubona ariko ndagushimiye cyane kuri aya masegonda make udusangije ibyo bitekerezo byawe wakoze cyane nshimire kandi Alexi Muyoboke kuba wabananye natwe ukatubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo nawe wakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe
urakoze Eddie urakoze cyane n'itafari nabo bagiye kugira ngo n'abahanzi n'abahungu babumve yuko
Urakoze cyane nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika, nshimire engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashe kwegeranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.